umfulu kwele sowela kanjani umkhombazi sowela kanjani sowela kanjani umkhombazi sowela kanjani sowela kanjani umkhombazi ay
ay bambene nokushona kwalelanga umculo nalo tumo siwuthola kumnyama yobela sofana wena yobela sofana wena mina tengi bambene nokushona kwalelanga umculo nalo tumo siwuthola kumnyama yobela sofana wena ay yobela
yellow mama ulendu tata abu